Shini na bushimu, Bongo shami wangi vula mana.